Shaji said he not him for one.
Hey, Baba Kando, afanya mambo.
Usije blacky, sita kimikosi.
Mama wakambo, afanya mambo.
Feel the vibe. Do you feel it?
Ukwetu,
feel it?
Tunapondara. Tunavunja mifupa, tunakula ujana. Tunavunja mifupa, tunakula ujana.
Nafunga kanga, nacheze sikuti. Nacheze sikuti, nafunga kanga, ai, nacheze sikuti. Nacheze sikuti, nafunga kanga, ai, nacheze sikuti. Nacheze sikuti, nafunga kanga, ai, nacheze sikuti. Nacheze sikuti.
Tunakula ujana.